Sisindo wale wale mlio tukata, kasema tufiki mbale
na simbelema,
sasa tumejipata.
Hey, yo, Tron.
Ay, wewe Roni.
Hey.
Aya, ya, 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 ya. Ulivyo nipiga juju, ulidhani nitagwaya, hukujua nina Mungu. Aya, ya, 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 ya. Eti nile juku juku, mambo yangu yako sawa, nishashiba kuku kuku. Hey.
Chote ni choyo na sijali, ndio kina waumiza na Mungu.
Tocoto, 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 tocoto.